Yahaya surawol jowetatabol.
Amma Yesu yahi hoccere nde leɗɗe jaytun nde fini ilasu baka o so'i wuro sheningo. Yimɓe ɗuɓɓe kawriti haade makko, o joɗi o fuɗɗi ekkitinkiɓe. Sey modiɓɓe attawra e faari sanko en gaddi debbo nangaɗo e waɗa njeenu. Ɓe gaɗi debbo on dari yeeso yimɓe gomɓe ɗon fu, ɓe mbi'i Yeesu,
modibbo o debbo nangama e mo waɗa njeenu.
Nder attawra Musa wi'i en, kuboroɗen iri debbo o kaaƴe mbaremmo. Joni an ɗume mbiɗa? Ɓe ƴamumo ƴamol go'ol gam ɓe pondamo ɓe keɓa ko ɓe gullortomo. Amma Yeesu turi fuɗɗi windirki hondu muɗum e leydi. Nde ɓe gaɗi ka ƴamukimo, sey o ummi o dari o wi'iɓe, fuu mo meeɗayi waɗuki hakke nder moɗon arta hubaki debbo o hayre. Sey o fuɗɗiti o turi o windi e leydi. Nde ɓe nani ko o wi'i, ɓe dilli go'oto go'oto dotti en arti dilluki. Ɗum ali Yeesu ɗon kanun tan, debbo on e dari yeeso makko. Yeeso ummi dari wi'imo, to ɓe goni e woodi taƴanɗoma kiita? Debbo on noti wi'i, modibbo wala ko go'oto. Yeeso wi'imo, to min ma mi taƴantama kiita, dillu amma ta fuɗɗutu gaɗa hakke. Yeeso fuɗɗiti metani yimɓe wi'i, min woni jaygol duniyaaru. Fuu tokkuɗoyan yahata nder nyiwre, amma heɓay jaygol yonki. Sey faari sanko en mbi'imo, a hokka sheyda hoore maɗa ko mbi'ata na ɗum gonga? Yeeso wi'iɓe, ko to mi hokki sheyda hoore an ko mbi'aymi ɗum gonga, gam emi andi to ƴiwoymi e to njahaymi. Amma onon on anda to ƴiwoymi e to njahaymi. On gaɗa kiita no yimɓe duniyaaru gaɗirta kiita, min bo wala mo gaɗanmi kiita. Amma fuu e non, to mi waɗi kiita, kiita an ɗum gonga, gam na min tan waɗata kiita kan, amma min e nyako alliloyɗoyam waɗata ka. Nder attawra moɗon ɗum windi wiki, sheyda ka yimɓe ɗiɗo kokki e ka woodi gonga, emi hokka sheyda hoore an,
nden nyako alliloyɗoyam ma e hokka sheyda an.
Ɓe mbi'imo, to e nyako maɗa o woni? Yeeso wi'iɓe, on andayan, on bo anda nyako an. Da on andiyan, da on andi nyako amma. Yeesu meti haala ka'a sharel ko ekkitinta nder wuro sheningo haade akwatiji to ɗum resata dokke gan Allah. Amma wala nanguɗomo gan sharel makko waɗayi taw. Sey Yeesu fuɗɗiti wi'i yimɓe ɓen, mi dillay, on ɗaɓɓitayyan amma on maayay nder hakke moɗon. To njahaymi bo on bawata yaaki. Ɗum waɗi ardiɓe yahudanko en mbi'i, o waray hoore makko on ɗon? Ko kanjum o yiɗi wiki nde o wi'i to njahaymi on bawata yaaki? Amma Yeesu wi'iɓe, onon diga duniyaaru ndu ƴiwoyɗon, min bo diga dow ƴiwoymi. Onon duniyaaru jeyi on, min na duniyaaru jeyiyan. Mi wi'i on, on maayay nder hakke moɗon, gonga on maayay nder hakke moɗon. Seyni to on jaɓi, min woni mo mbimi on. Ɓe mbi'imo, an amoye? Yeesu wi'iɓe, min woni on ɗon mo mbimi on diga arande. E woodi fi ɗuɗɗum ɗum giɗumi wiki dow moɗon, kadin e woodi fi ɗuɗɗum ɗum giɗumi taƴanki on kiita dow majjum. Amma on ɗon liloyɗoyan e woodi gonga, ko nammi to makko tan mbi'aymi duniyaaru. Ɓe paama Yeesu e metanaɓe dow nyaako mo dow. Sey Yeesu wi'i, sharel ngel ƴettuɗon ɓi neɗɗo, on anday min woni on ɗon mo mbi'aymi, kadin on anday huu ko gaɗaymi, na e laamu an gaɗiraymi ɗum. Amma ko nyaako an ekkitiniyan mbi'aymi, on ɗon liloyɗoyan e wondi e an, o alayiyan min tan, gam ko nde emi waɗa ko welnantamo ɓernde. Sharel ngel Yeesu wi'ata non, ɗuɓɓe koolimo. Sey Yeesu wi'i yahudanko en kooliɓe mo, to on tokki ekkitinol an, on tokkuɓeyam ɓe gonga, nden on anday gonga, gonga bo rimɗinay on. Ɓe mbi'imo, min taaniraaɓe Ibrahim, min meeɗayi wartuki maccuɓe goɗɗo, no waɗata mbi'a ɗum rimɗinay min? Yeeso wi'iɓe, emi wi'a on gonga, ko moye gaɗowo hakke o maccuɗo hakke, Mashudo joda tako nderi wuro haa abada. Amma bitdo woni joda todo nderi maggo haa abada. Gannon to bitdo o rimdi ni on. On kebi rimdi neki kigonga. Emi andi on tani rabe Ibrahim. Fu enon on dakbita warkiang. Gan on jabaye ekitinol ang. Emi wia on kongimi tonyako ang. Onon bo on gada konandong diga tonyako modong. Bembi imo Ibrahim woni nyako ami. Yesu viibe. Da on bibbe Ibrahim. On gada eko Ibrahim wadi. Amma joni on dakbita warkiang. Mimbido on gonga kanammi diga to alla. Du un na kanjung Ibrahim wadi. On gada konyako modo wadi. Bembi imo. Minon namin jalu eng. Alla woni nyako amin, kanko tawoni nyako momin godi. Yeso wi ibe. Da alla woni nyako modon, da on gidayyan, gandiga to makko jiwoymi. Joni bo emi do'o. Mi warai gan hore an, amma kanko liloyyan. Gandumi on pamai kombimi, kanju woni gan on bawata jabuki wolde an. Ono on bipe nyako modon shedan, kongito woni gadon ko nyako modon yidi. Diga arande o gado war hore. Wala ko wannimo e gonga gan o wala gonga to o fewi dum gikku makko gan o pewowo nyaako fewre amma gam mi wi'i gonga on kola kiyan moy der modo wawata tabbitinki mi wadi hakke to ni gonga bi aimi gan dume on kola ta koyan ko moye mo Allah jeyi e nana ko Allah wi'i ko hadi on nanki ko bimi woni onon na dum be Allah. Mawbe Yahudanko en noti mbi imo. Na dun gonga mimbi i, nde mimbi asamari yankejo nden awodi ginnol. Yeso wi ibe, miwala ginnol, amma nyako anko kaimi mangu, onombo on jawa nayang. Mi dakbitanta hore an teddungal, amma ewodi goddo dakbitana ito yangal. Kanko woni gada ito kita, emi wia on gonga, fuga doo kombimi omayata. Yahudanko en mbi imo. Joni emin andi awodi ginnol Ibrahim mai nomma anna boen amma awi i fugado ko bida mayata aburi nyako amin Ibrahim o mai nomma anna boen horibe mai moy nyumata gonda Yesu noti wi to mi teddini hore an teddungal an warti mere nyako ammo bi oto woni alla modon kanko woni teddin doyan konde on andamo amma min emi andimo da mi wi'i no on mi andamo da mi warti pewobo modon amma emi andimo emi tokka wolde makko nyako modon Ibrahim e welwelta to o nyumi do nyalde de garaimi o yi'inde o bonani beldum be mbi'imo a hewtaayi duubi shappande jobi taw amma a wi'a ayi Ibrahim Yesu wi'ibe emi wi'a on gonga ko Ibrahim danye emi don nde o wi'i non sebe ko shikaaje gambe kubomo amma Yesu suudi hore mudu wurti nde ruro shaningo ngon dilli.